kulezinsuku ezimbalwa ezedlule besiloku sikhuluma ngeqiniso, iqiniso likaNkulunkulu. Futhi sasibonile ukuthi iqiniso elingenamusa lingumfanekiso wamanga ogqwalile. Kodwa namhlanje sithini ngomusa ongenalo iqiniso? Ngikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engozini yethu eFresh, ngingusibalo Pitsi wakangema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Ipolitiki yobuzwe yinto ekhona kulezi nsuku. Futhi asikusho ngokwethembeka ukuthi akuyona into enzima ukuthola idlove engenamusa eyigcwele iqiniso likaNkulunkulu uhlobo lwabantu abahlaba bacoboshisa abanye ngenxa yokuqhutshwa imbumbulu yeqiniso likaNkulunkulu. Kodwa futhi elinye ihabe eliyingozi olibonakala olunye uhlangothi ngabantu abagcwele umusa abangenalo iqiniso. Njengoba uCarrie Newhoff ethi, kudluza iqiniso emseni, awusekho umusa lapho, kodwa sekumfanekiso ongenamathambo. Njengoba usuyicabangele, uhlangothi lolu lomoya wenkululeko kuyo yonke into le, ama-liberalist. Phecelezi, abaqinisa kweqe siye sithi ama-conservative, ebese laba abathambisa kweqe kube inkululeko konke le eyabo siyibiza ngokuthi ke lengxenye baku-liberalism. Ngakho njengoba nami nginalo uhlangothi engincike kakhulu kulona kulezi inhlangothi zombili, kodwa njengamanje angithathi uhlangothi lapho. Into esemqoka ukukhuluma izwi likaNkulunkulu, iqiniso lakhe ey'khathini zethu ey'thambisayo eqoqweni. Ngakho nanti izwi lakhe elikhuluma ngomusa ongenaqiniso kwabaseRoma 1:32, abathi besazi isimiso sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenze okunjalo bafanele ukufa, abenze lokho kuphela kodwa babuye bavumelana nabakwenzayo. Mlaleli, ungagcwala uthando kumbe umusa ngomuntu thizeni, kodwa uma kungahlanganisiwe neqiniso kusengaba yinto engenamgogodla. Ngamanye amazwi, osuke ukusho kulo muntu usukuthi mangakhohlwe ngayonke imiyalelo engokuyiphatha okuhle eBhayibhelini. Uthi kuye konke lokho kuyisidala. Akusenani-ke ngoba kulezi nsuku yonke into ivunyiwe, ziwuthela wayeke ufriweyo uqobo lwawo. Kodwa kulona iqiniso lelo. Umusa ongenalo iqiniso uholela kwingunaphakade elingena Kristu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Inamba yethu ithi 067-706-0077, 067-706-0077.